Theater Continua, uyilethelwa iphotsotso ensemble. Ingxenye yedrama emayelana nalokho kwayenzeka ngo-July 2021 ngenkathi lo obungumongameli uMose wenqaba ukuhamba bethule. Isiqephu sesine ngemva kwesiphepho.
Funi imali asisebenzi.
Sifuni imali. Sifuni imali.
Asinamali asisebenzi.
Sifuni imali. Sifuni imali. Sifuni imali. Sifuni imali.
Kwenqaba kwalobe ngumongameli wakuleli umnumzane Mose ukubhekana namacala abekwe wona enkohlakalo nokushintshana ngemali sekuphenduke kwaba udlame. Njengoba izinkulungwane zabalandeli bakhe sezijoyine uqhuqhaba okuyinhloko lwabasebenzi kanye nabahlali basemalokishini besigaba esiphakathi ukuzitapela kanye nocekelwa phansi kwempahla okwenzeke KwaZulu Natali naseGoli sekuholele ekutheni izindawo zezimboni kanye izingxangxathela zezitolo ezilandelayo zihlaselwe.
I-Conobia Ridge Logistic Park, KwaZulu Natal, ithole unomonakalo omkhulu womlilo esakhiweni sayo sokuhlelwa kwemihlinzeko.
I-Biela Shopping Center esempangeni eyonakaliswe ingxenye yesakhiwe ngenxa yomlilo.
I-Everton Mall eGoli okudatshwa kuyona kakhulu.
I-Palm Springs Shopping Center e-Orange Farm eGoli batape kuyo yalinyazwa yimililo.
E-336 West Street eThekwini uphahla lwalesakhiwo lubhodlokile ngenxa yomlilo.
I-Aruna Shopping Center esethembisa eGoli okutatshwe kuyona futhi yathola ukonakaliswa ngomlilo.
Imali, imali,
sifuni imali, sifuni imali, sifuni imali, sifuni imali.
Colonel, ngempela sidinga ukuvivisa amaphoyisa angekho emsebenzini. Asinakwazi ukusebenza ngalamanani amancane esinawo.
Ngiyaxolisa Kapteni Khadebe, kodwa asinaso isabelo bali sokukhokhela isikhathi eseqile. Ngale kwalokho, abaphoyisa angasebenzi nabuhla ayafaneleka ukuba aphubule.
Mnumzana, kodwa lolu daba liyaphuthuma futhi kungenzeka kube kubi kubi kakhulu kakhulu kunalokho esakubona kusuka ngo-94.
Kapteni, umbhedo lo sesibhekene nemibhikisho eminingi yonke eyenzelwa ngomgomo omuhle. Njengamaphoyisa walapha eningizimu asikwazi ukubonakala singabavimba intando yeningi.
Satsheni, abantu bayabulawa, izitolo ziyathathelwa impahla ethengiswayo, imibhishongo yamaselula iwiselwa phansi, izimoto ziyadunwa. Ayi,
ngabe awunalo ihaba lapho Khadebe? Kubonakala sengathi usuthanda izindaba zomgunyathi eziphakwa abezindaba abalawulwa abamhlophe.
Akunjalo neze mnumzane, sengizibonele ngawami amabili embhubhiso futhi iyabikwa nasezindabeni zakwa-SABC.
Ungakhulumi ngokuphathelene no-SABC. Bakhuluma kuphela izinto ezimbi ngeqaba noMose, bafuna ukungcolisa igama lakhe elihle.
Yebo, kukhulunywa kabi ngempela, kodwa mhlawumbe naye uzenzile ngokuqondene nodlame nesiyaluluyalo esikhona. Kuyacaca ukuthi lokhu bekuhleliwe nokuthi ngabe sibhekene nakho kudala salungisa.
Kabutendi, bagikukhumbuze ukuthi agiwucelanga umbono wakho ngalolu daba. Ukungazi kwakho kuyingozi enkulu kakhulu. Ngisikisela ukuba wenze iziyalo zabi ngaphandle kwempikiso eqhubekayo.
Angiphikisani nawe mnumzane, lawa ngamaqiniso kuphela.
Amaqiniso angaphendukezelwa. Siyazi ukuthi umsebenzi obuhle weqabane uBozisi uphendukezelwe abashushisi bobuso abagqugquzelwa ipolitiki.
Abashushisi abasekwa izinhlangano zomphakathi eziholwa ngabamhlophe ukwakha isithombe sokuthi zikhulumela izinkumbi zabampisholo. Kodwa qaphela, labo abaseka uqabane uMose bayazazi lezo zimpimpi futhi bazobhekana nazo uma kufika isikhathi.
Iqiniso lelo Mdebele. Asinakuba nabantu abadelela usiko lwethu ngokuhlasela lokho esesikufezile. Njengendoda egumzulu, uMose ubalwele abantu bakithi futhi waletha nabangane bethu abaningi kuleli zwe lakithi, kuhlanganisa nelaseRussia.
Ngokuzithoba Colonel, le mibono ngiyifumana ingamfanele umkhuzi wamaphoyisa we-SAPS. Thina akufanele sithathe uhlangothi ezindabeni zezikhundla zamaqembu ezepolitiki.
Kodwa lokhu akuyona ipolitiki yabaqembu, Radebe. Iqabane uBozisi ngumholi wenguqulambuso kazwelonke yentando yeningi. Futhi wonke ama-Afrika ampisholo kufanele abeseke.
Mhlawumbe, kodwa usolwa ngamacala anzima kabi kabi.
Angakaze avivinyelwe wona enkantolo.
Ngicabanga ukuthi siyasazi sizathu salokho.
Kapteni, angiyithandi indlela okhuluma ngayo. Qhubeka ngaleyo ndlela uzozithola usenkingeni enkulu. Abantu ababhikishayo ngaphandle le ezingqengqatheleni zezitolo kanye nezinye izindawo abekho eholidini bazimisele ngokweseka iqhawe labo.
Ngiyaqiniseka bazimisele, mnumzane. Umbuzo nje uthi ingabe bazimisele ukulibhubhisa lelizwe?
Asikele libona abantu.
Mnumzane Silebi, ngiyakuqonda ukukhathazeka kwakho, kodwa empeleni akukho esingakwenza.
Usho kanjani ukuthi akukho eningakwenza? Irente engiyikhokhela isitolo sami kule nxanxathela yezitolo zenu inginika isiqiniseko sokuvikela. Kungani bebengekho nokati?
Bebekhona, mnumzana. Ukuthi
unganginiki izaba mani? Ngitshala imali yami engizibekele yona kulesi sitolo. Ingabe uyazi ukuthi kungithatha iminyaka emingakho ukuba ngifike la ngikhona namuhla?
Yebo, ngiyazi, mnumzane Silebi. Ukuthi nje abonogada bekade badidekile futhi babengenasizo olusuka emaphoyiseni. Sibashayele ucingo kaninganga kodwa
Mr. Bridges, ufuna ukuba ngikhole ukuthi amaphoyisa waluphendulanga ucingo lwenu losizo?
Cha, mnumzane, abakwazanga. Futhi ngikholwe konke olahlekelwe yikho kuncane uma kuqhathaniswa nabanye abaqhashi. Bona balahlekelwe yizigidi.
Oh, ngokuba nginebhizinisi elincane ungishaya indiva mina?
Cha, mnumzane, akukho njalo. Ngisho ukuthi kufanele ukubike ngokwesilinganiso lokhu.
Bridges, lawo mabhizinisi anemali yokubhekana nalokhu. Thina mabhizinisi amancane asikwazi ukuba nemali.
Kungaba yiqiniso lelo, mnumzane Silebi. Kodwa makugxekwe abaholi benu osopolitiki, yibona abasilethele lenhlekelele, hayi mina.
Yebo, yibona, kodwa nina kufanele ngabe nisenzele okungaphezulu. Ngichithakalelwe ngikhuluma nje, ngichithakalelwe ngokuphelele.
Hawu, kanti mnumzane Silebi awunawo umshwalense?
Ukhona umshwalense, kodwa phela kuwona wakho konke.
Hawu, kuyadabukisa ke lokho, nkosi yami. Lelo yiphutha elikhulu.
Uyabona ngokwehla kwemali ebengiyisebenzisa kwaze kwangasala lutho ngenxa yokhuvethe le COVID. Kungihlulile ukuqhubeka nenkokhelo.
Ah. Kodwa siza kuthini? Kwamele siqhubeke nempilo. Akunjalo?
Kunjalo.
Ingabe usuqalile ukukhuculula esitolo sakho?
Ngiqalile, kodwa kugcwele izingilazi eziphukileyo futhi kuyingozi ukuhamba phakathi.
Hayi, khululeka mnumzane, ungakhathazeki. Ithimba lethu likhona ukuze likusize.
Awu, ngiyajabula ukuzwa lokho, mnumzane Bridges. Kodwa ngizocela ukuthi wazi ukuthi okwamanje angikwazi ukukhokha lento. Futhi kwazi bani ukuthi sizokwazi ukuyithenga impahla yokuthengisa entsha ukuze siqale siwebe. Ngicabanga nje ukuthi kuzovele ngimele ngizibike nje ukuthi angisenayo imali. Emva kwalokho, oh, Nkosi yami weBridges, angazi ukuthi ngizofanele ngenze njani. Angisazi nje.
Nginokulunga amajola obikela iground up. Okokuqala nqa kulezi nsuku ngiye ukuzilahla kunina ngolwesithathu ebusuku. Nginenhlansi yethemba lokuthi izinto zizobuyela kweziyiko ngaphambi kwezibhelu zokuzitapela. Abanye nje babetapa kwasani, babenganeliswa ukuthatha kwasani ukuphakathi, bakubona kukuhle ukujikitshela umetshisi. Kodwa kuyimanje emphakathi yaziqoqa ukuze ivikele lokho okusekusele. Kunginikeza intokozo ukubona abantu bevolontiya futhi bezihlela ngokwabo ukuze basisize ukukhuculula umonakalo oshiywe izibhelu ezingxenyeni ezehlukene zetheku. Uhlanganisa umlazi mega city kanye naphakathi nedolobha eThekwini. Ngenkathi ngihambele kwaMashu naseNewlands eyikungidumbazile ngokujulile lokho kwenzeke esifundazweni engisithandayo kwaZulu Natal. nasedolobheni elihle lifudumele lamasipala wetheku. Kodwa kungani? Futhi ngezinhleko ezingaka emphakathini. Masingakukhohlwa ke manje impilo sezilahlekile. Hey. Sizolulama kanjani kodwa njengomphakathi kulokho?
Kinbingelele nonke. Ngibize lomhlangano okhethekile ukuthi sizobhekisana ngalesi simo. Futhi ke sicebise kahle ukusabela kohulumeni. Masiqale ngombiko wakho ke ngqonqoshwe wokuvikela umbuso.
Ngibonge kuwe mongameli. Ngiyajabula ukubika ukuthi ukubheduka kwezibhelu eziqala ngesonto ebusuku seziqala ukubohla.
Macabane, kungenzeka kunjalo. Kodwa njengongqonqoshwe wezezimali uyangithusa umonakalo odalekile. Lokhu abanye abakubiza ngokuthatha ngamandla. Kuzodla amabhiliyoni. Ingabe isikhungo sokuvikelwa kombuso besinganalwazi salokho obekuhlelwa?
Njengongqongqoshe wamaphoyisa, ngingakutshela ukuthi akukho umbiko oyixwayiso esiwamukelekile.
Ingabe lokho iqiniso?
Cha, mongameli, akulona iqiniso. Kusuka ngomasingana, sakhipha izixwayiso ezibomvu zokuthi amaqembu athile agqugquzela ukumisa yonke into kwaZulu Natal ngezinhloso zokuphoqa ukuba usuke esihlalweni.
Mina? Ngisuke esihlalweni? Yini eyenziwe ngokuphathelane nalokho?
Ngizokwazelaphi lokho? Ezokuvikelwa kombuso zihambisa imibiko ohlakeni lukazwelonke lokusebenza nezobunhloli. Futhi khona kushiyelwa emaphoyiseni nasembuthweni wezokuvikela ukuthatha isinyathelo ngalokho.
Khona kungani bengesithathanga isinyathelo ngalokho?
Ngizocela ukuthi ngiwuhlabe ngiwulawule njengoba ngishilo asamukelanga zigqwayiso thina.
Nombutho wezempi awutholanga mbiko
lokhu kuyamangaza.
Ubani okhuluma iqiniso ke manje?
Makabane. Izinhloli zethu zisebenza kanzima. Futhi nje azina kuthwaswa mthwalo wabanye abantu abangalaleli embikweni esibanika yona.
Mongameli, ngingakuqinisekisa ukuthi ukube besazi ukuthi kunecebo lokuvukela kwaleli zinga, ngabe sathatha isinyathelo kudala ngokumelene kubaphembi. Ngiyaphinda futhi mongameli, asinalwazi futhi ngokuqinisekisile. Asinawo
nje. Ngabe usebenzise izwi elithi ukuthatha ngamandla?
Uzwe kahle, ngisebenzise lona impela. Futhi lokho kusekelwa imiyalezo esezinkundleni zokuxhumana egcwele ethechithisaka yakamuva evela emithombeni ehlonziwe.
Ngamanye amazwi, abantu abaseduze nowaye ngumongameli uMose kade bakha uzungu lokuketula uhulumeni. Futhi inhloko yesikhungo sokuvikelwa kombuso ayizihluphanga ngokubiza umhlangano okhethekile kanye nawe nenhloko yombuso wezempi. Hayi intsambatheka ke lo. Lokho angikholwa.
Yebo kuzofanele ngivume. Bonakala sengathi kube nobudedengu lapha. Wonke umuntu usebenza afake izinsitha amehlo. Futhi sekunobhiqongo phakathi. Uyabona lokho iCovid ekuyenzile emnothweni? Angikubali. Manje sesinoquqaba olushisa izinxanxathela zezitolo kanye nemishini yezimboni. Izithombe zalobuhlanya zithunyelwe izolonke. Hani ngitshele la. Ubani ozotshala imali kuleli lizwe emva kwayo yonke lento eyenzakale?
Kunjalo nje mhlonishwa. Futhi khona sizoyithatha phi imali yezibonelelo zomphakathi?
Kodwa maqabane asinakuvumela abatapi ukuba baphunyuke kuloko. Uma kuba njalo kuzoba isibonelo sibi futhi kugqoqquzele nabahleli bezibhelu ukuba bazame ngokuphindelela futhi nafuthi nafuthi.
Uqinisile, uqinisile. Akukho okunye ngaphandle kokungena indlu nendlu sibuyise konke okujontshiwe.
Yebo ngiyavuma. Akungabi nozothi sibuthaka ekulwisaneni nobugebengu.
Phezulu konke manje sengile bese sibalandele manje. Sasebigile la ndawona. Ayikho into singayena.
Ingabe lokhu kutatshiwe?
Cha.
Ubufaka singabe lokhu kutatshiwe?
Cha.
Ubufaka singabe lokhu kutatshiwe?
Cha.
Ubufaka.
Hey umna ajuhlala udaki. Hey yabona ekabi yami masiphuzele impumelelo nkabi yami.
Kanjani inkokheli yami? Kubani obengacabanga ukuzinikela kungakho abantu bakithi? Baphume ngizinkulungwane zabo futhi bahlamba laze lamaveza andle bavalela umoli wethu.
Ah, bona bathengisi wena nkabi yami bebecabanga ukuthi bazosilawu. kokubheka kwenzekeni. Esikwazile ukubhabhodla iy'nxanxathela zey'tolo ezingamakhulu amabili, sashisa iy'mboni nezindlu zey'mpahla, sabhahlaza imbhoshonge yamaselula, sakhulula iqukathi zemkhumbi. Oh, kwakukuhle sithathathathathathathatha.
Uma ukushela ukushaya komcebo wenze amabhiliyoni angamashumi amahlanu kunganele ukubayenza ukuthi bavuke baphaphame, khona sizokukhuphuka ngezinye izigidi ezingamashumi
amahlanu. Kabi yami yabona phela futhi imisebenzi eyikhulu ney'nkulungwane ey'ntathu isebengcupheni, kanye namakhulu amabhizinisi amancane nasafufusa nawakuphi asengcupheni yokuvala. Yabona kobonakala kukuncane emva kwalokhu esokwenza
kuyabona ke lapho usuqedile mfowethu, bazozela bakuthina bazocala ushwala
abothi coco sezifutheni.
Ukudla, ukudla,
sifuna inyama eningi.
Ukudla, ukudla,
sifuna inyama eningi.
Awuthele umhluzi sidle,
ungavile lapho sicishe.
Ngithi thela umhluzi sidle,
ungavile lapho sicishe.
Ukuze sisonge lokhu kusakazwa, siyaphinda sithumela izintambo kumbiki wethu wezindaba osesigcaweni uNokulunga Majola.
Ngiyabonga ukuthi njengoba ngibika lokhu, amalunga omndeni wami aphephile. Okusasiphelele nje upetrol kuphela. Abanye abantu baphelele ukudla, izinto eziyisisekelo njengesincithi nobisi, kanye nokudla kwezingane namanapukeni. Bachitha amahora besemngqeni yokuthenga ugrosa ezindaweni ezikude nasezindlini zabo. Ngenxa yokuthi zonke iy'tolo eziseduze zitatshiwe futhi sitshisiwe. Ngibe nenhlanhla kwenzekile ngaba nokudla okwanele ekhaya. Kodwa kusenzima ukuthola isinkwa nobisi. Ngakho ukusuka ngolwesibini nje sengiqale ngisho ukubhaka amagwinya. Umngani wami ohlala maphakathi netheku uNtombi ungitshela ukuthi lapha edinga izinto zengane yakhe uvane washona le esitolo seSouth Beach, kodwa uma uqa nakhona bomude kakhulu. Ngalokho waphelelwa amandla. Endleleni yakhe ebheka ekhaya wahlangana noThizo bethengisa amanapukeni, awungitshele nje enesiqiniseko ukuthi zitatshiwe zonke lezi nto ayikade eyiphethe. Kodwa kubezothini ngoba ingane yakhe idinga amanapukeni nobisi, kakho-ke wawathenga.
Yazi ngisathukile ngibe la ngingaboni ngaso linye nomunye umakhelwane wami asulile ngempela.
Kungani kwenzeke?
Yazi angeke ukholwe kodwa befuna ukuzofihla iy'mpahla ayitapile endlini yami. Uyabona usebenze ubusuku bonke isitolo nesitolo, uthathe izembatho, ukudla, utshwala amabhodwa napa ngithi kwasani ayebengabeka isandla sakhe kuyo. Kodwa khona yacabanga bekumele.
Bekumele? Kungani usho njalo?
Bahleli basendaweni, ngakho bekufanele ahambe phambili ekutapeni.
Oh, Nkosi yami.
Manje sekunenkinga. Amasosha ayeza ukuzohlwa izindlu zethu. Bafuna ubufakazi bakho konke okubonakala kukusha. Kungenjalo, uyaboshwa.
Yho, manje ufuna wena ukuba ubhekane nalokho ngenxa yakhe? Yho. Lokhu kuba kubi kakhulu manje.
Izwa uthi uzongipha isipho esikhulu kakhulu. Okuyinto ayaziyo ukuthi kudala ngiyifuna selokhu yaqala yaphuka.
Kuyini kona lokho?
Umshini wokwasha phela.
Dade, wena kufanele uzifake engozini yokuboshwa ngenxa yomshini nje wokwasha.
Nje. Usho ungithembise lokho.
Manje wena utheni?
Uchaba ngani mngane?
Anginakusetshenziswa.
Anginakusetshenziswa.
Soze ngisetshenziswe.
Ikho. Ikhomishana yamalungelo wabantu yaseNingizimu Afrika ngomsomluko ivule isigcawu sokulalelwa kodaba lwezibhelu zangoNcwaba ezishiye abantu abangamakhulu amathathu namashumi amahlanu nane befile. Ivule ngofakazi abalande ngokukhanyayo ukuthi udlame luyichaphazele kanjani imizi lwabhuqa nemindeni. Lezi zibhedu zibe ngezibhuqayo selokhu kwawa uhulumeni wabamhlophe wobandlululo. Ofakazi bachaze kabanzi ngokudutshulwa kwemizi ngesisi esikhalisa inyembezi nokudutshulwa kwabathandekayo yilaba abayithathele umthetho ngezandla nabo abasebenzise udlame ngenxa yovalo lokungabonakali kwamaphoyisa. Izibhedu zandisa nakakhulu phakathi kokunye ukungalingani phakathi kwemiphakathi. Amazinga wokungasebenzi, ubuhlwempu, indlala kanye nokungalondeki kokudla. Ikhomishana inamandla wokuphenya ukwephulwa kwamalungelo wabantu futhi yenze iziphakamiso zokulingisa. Le khomishana ithi umonakalo odale izibhelu ubalelwa kumabhiliyoni angamashumi amabili nanhlanu wamarandi futhi ibize lolu dlame ngokuthi imizamo yokuvukela mbuso.
Ukudla, ukudla,
sifuna inyama eningi.
Ukudla, ukudla,
sifuna inyama eningi.
Awuthele umhluzi usihle,
ungavi lapho usiphishe.
Awuthele